Wakhe wakho nje umuntu waphe emhlabeni ophumelela ngazanga ncedwe mntu? Zange. Umdlali odlala umdlalo yedwa aphumelele? Uh-uh. Umthandisi ongcwele oshumela kwicawa engenabantu.
Haleluya!
Yiyo loo nto istokfela ziyithanda kangaka isisonke group fixed deposit account. Kuba ngayo ningalondoloza kunye. Futhi yi-fixed account, loo nto ithi xa imali yenu ivalelwe ixesha elide iye ikhula ngokukhula.
Nithethile, sivile. Vula isonke group fixed deposit account nge-Ubank namhlanje. Kuba kuthi izicwangciso zakho ziyafezeka kancinci kancinci. I-Ubank ngumboneleli weenkonzo zezimali ogunyazisiweyo.